Nangumshumayeli
Nangumshumayeli kanye nomprofita
Nangumshumayeli
Nangumshumayeli kanye nomprofita
Laba bantu
bayinto inye basebenza ngomoyo munye Basitumezweni ukuba siyofakaza ivangeli
Leli vangeli
Ivangeli lokuphila
Leli vangeli
Ivangeli lika Jesu
Ngonqonqo
Baba no mama
Sivuleleni nazi izindaba izindaba ezimnandi
Izindaba nazi izindaba izindaba nazi
Lalelani bantu nonke emhlabeni
izindaba nazi
Lalelani bantu nonke emhlabeni
izindaba nazi
Lalelani indaba
ulalelani indaba ezimnandi
Lalelani indaba ezimnandi
izindaba nazi
Angiyeleli ma
izindaba 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 nazi
izindaba
ezimnandi
Is it now?
Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now? Is it now